Moyo wangu uko kwako we, mawazo yote yako kwako we, kila ninalolifanya na kuwaza we, na kila ninapokwenda na kuwaza we. Ndio maana nasema crazy for you. I don't wanna spend a minute without you by my side. My love for you will never fade away. Nakupenda tete yangu yote, nakupenda tete yangu yote, nakupenda. Moyo wangu uko kwako.